Obufu bumu ekiro tongole kyensi yonna ekyensonga z'abaana ekya United Nations Children's Fund kisazeewo okwongera enteekateeka ez'okubugiriza n'okuyamba abaana mu maka gabulupenyuto de chaebola okolako mu ggwanga DR Congo ne Uganda. Ekiwonoko ekifulumiziddwa UNICEF etegeezezza nti emiwendo egyongera okuyamba n'okudduukirira abaana gijja kwongera okulinnya nga yebawakulemberamu enteekateeka ey'okwaŋŋanga ekirwadde kino n'okukitangira okusaasaana mawanga erya DR Congo n'eggwanga erya Uganda. UNICEF etegeeza nti abaana no bwe bakyasinze okubeera mu katyabaga k'okukosebwa ekirwadde ekya Ebola nga kitta bo bennyini ate ne bazadde bwe bafa ate bo beongera okukosebwa mu mbeera ey'enjawulo. Bagamba nti akaseera katuuse amasomo wanga lwanno okukakasa nga mu biseera eby'okudda mu ssomero tekiri kikosa baana abanaddamu okukuŋŋaanira mu masomero bakendeeza embeera y'okubasongamu ennwe n'okubayambako. Abafidde abazadde ba mu DR Congo bongere okubudaabudibwa n'okuyambibwa ngeri basobola okubeerawo nga bazadde bamaze okukkirira okulunda embogo.